Sa. Au nasoge. Naso. Nazo. Intombazana kamba, abesikancane, walokudlalana ifike ungenza amalabulabi. Bekusiya uhlale phansi, calm down. Ngizwile bathi igama lakho Jennifer futhi akena kamba, I chase down, ash, biza bangani, vele khona imali igama lami uDamex. Phethe inkece, khoma noma yini mina zohamba. Intombazana kamba, abesikancane, walokudlalana ifike ungenza amalabulabi. Bekusiya uhlale phansi, calm down. Ngizwile bathi igama lakho Jennifer futhi akena kamba, I chase down, ash, biza bangani, vele khona imali igama lami uDamex. Phethe inkece, khoma noma yini mina zohafa.
Khoma noma yini mina zohafa. Khoma noma yini mina zohafa.
Khoma noma yini mina zohafa. Khoma noma yini mina zohafa. Khoma noma yini mina zohafa.
Khoma noma yini mina zohafa.
Jennifer man, POP. Jennifer man, imali ingenile man. 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 POP, 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 imali ingenile man. POP, 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 imali ingenile man. Jennifer man, POP. Jennifer man, 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 imali ingenile man.
Hayi kawo. Zolo ngale mtwana. Bathe bathe ngithi awuyadlala. Wathi ubani lo mtwana konje? UJennifer. Xa suka. Ayabalabala lo mtwana ngibathe bathi ah suka khwe. Ayankapha lo mtwana. Funi POP, yisendile imali usafuna. Hayi. Ngiyena uthamba. Bathe bathe ngabamba bamba ngapha. Shayisanda. Amagafira sa.
Asa. Auna so. Naso. Jennifer man, POP. Jennifer man, imali ingenile man. 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 Intombazana kamba, abesikancane, walokudlalana ifike ungenza amalabulabi. Bekusiya uhlale phansi, calm down. Ngizwile bathi igama lakho Jennifer futhi akena kamba, I chase down, ash, biza bangani, vele khona imali igama lami uDamex. Phethe inkece, khoma noma yini mina zohafa.